Many banda get tem. When that was him, now I pick a sim. Mendo mganga na jiganga, mendo mizim. Hakuna mziki ni makiki umbeatu. Wanarogana pande piki na viatu. Hakuna city hili game la wawili tu. Juzi juzi kaongeze kawatatu. No, everywhere na minimo.
Ni maneno mikuno.
If you don't know now you know, you know.
Money mingi.
Vijembe vigingi, kuna cha msingi. Hakuna shilingi, kuku chinji brother. Yeah baba. Sitaki tim, matim tim. Sitaki tim, matim tim. Sitaki tim, matim tim. Sitaki tim, matim tim. Sitaki tim, ni mawenge. Bandoli naisha tu kwa usi. Wanabishana kina mama vigenge. Na michambo ya insta viwembe vijembe. Nani bora vingora ma bodyguard. Isha kwa vita ni bola ya majimaji. Wanatuchola wa tremba Trinidad. Na kula vijola na mola bado mpaje. Stagi tim, nisha sema. Na wadada waigiza cinema. Huku wopa, kule wema. Na mange kimambi ndo nyota ile njema. Mara konki, fire. Mama lisama do Dubai. Softy softy, wanna go. Wanna kick in a big plan in Taki Haya. Scammy go. Sitaki tim, batim tim. Sitaki tim, batim tim. Sitaki tim, batim tim. Sitaki tim, batim tim. Demla bongo bana. Autoki bila kiki. Kutoka ni mziki. Fua nguo kwanza ndo witi. It's Kamiko. Acha tukaza wanangu. Sina kaza mwanangu. I got my money on them with a black hatcha. We be killing them. Atutaki kubato bato. Misitaki kubato na timzenu bana.